You said I would find you and now I see.
Hello,
I thought you keep cosana I see key and I've seen.
Hello,
we number who see way. Mkali sana. Oh na 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 na. Who see way. Mkali sana. Oh na 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 na.
Yeah, yeah.
From the first time I looked in your eyes, I knew. Like destiny, zawadi yangu sauti yako. Even a rich man envies me. Utajiri wangu tabia zako. I wish I could give you the world. The money yako ipimiki, the world would not be enough. Oh na 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 na, roho yangu hairidhiki na kuita. Papa said I would find you and now I see.
Hello,
hata tukikosana isikie nafsi. Inomba usiwe mkali sana au kiziwi waro. Mama usiwe mkali sana itikia roho inakuita.
Hello, hello,
yeah.
Hello, 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 hello. Hello, hello,
yeah.
Hello, 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 hello. Hello, hello,
yeah.
Hello, 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 hello.
Kitu na kuahidi outtie boy yako kiwa na mimi. Mali nimekweka mali stay ya kama mwingine. Bro inakuita itikia usikimia. Kitu na kuahidi outtie boy yako kiwa na mimi. Mali nimekweka mali stay ya kama mwingine. Bro inakuita itikia usikimia. I wish ungejua tu so kuzingua tu. Nanfungia roho yangu nikikufungulia ndani na jona jiambia mimi nisumbua tu. Na kitu na kuahidi outtie boy yako ukiona mimi. Mali nimekweka mali stay ya kama mwingine. Roho inakuita itikia usikimia. Papa said I will find you and now I see.
Hello,
hata tukikosana isikie nafsi.
Hello,
inomba usiwe mkali sana au kiziwi waro.
Hello,
mama usiwe mkali sana itikia roho inakuita.
Hello, hello,
yeah.
Hello, 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 hello. Hello, hello,
yeah.
Hello, 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 hello. Hello, hello,
yeah.
Hello, 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 hello. Hello, hello,
yeah.
Hello,
hello. Thank God for life.
Thank God for
sunshine for life.
Sunshine for life.
You for making me feel alright.
Na 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 na.
Sunshine for life,
sunshine for life.
You for making me feel alright.
Feel alright.
Hello, hello,
yeah.
Hello, 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 hello. Hello, hello,
yeah.
Hello, 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 hello. Hello, hello,
yeah.
Hello, 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 hello. Hello,
hello,
yeah.